family ya Romeo le antsiba hore ke motho a sleg ke eme tse go bana Romeo o swa tsena a nkolota tshelete ga ta hampe hore nka kena ka le boko song ka re Romeo a mfefela le le half ya tshelete se ke rapela hore ha o fitla le hodimong o kanye tshelete ena bankeng ere mohlang ke swang ke thole ena le interest Roya
Yeah.